waxay markana boqol gudiga abaaraha ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya ayaa maanta raashin gargaar ah gaarsiiyay barakacayaasha ku sugan degmada Xudu ee gobolka Boqol. Warbixin amurtan ku saabsan waxa ka soo diray magaalada Baydhabo wariyaha VOA-da Muqtar Maxamed Catoosh.
Maamulka gobolka Boqol ayaa gargaar raashin u qeybiyay in ka badan 300 oo qoys oo danyar ah, kuwaasi oo ka mid ah barakacayaasha uu nugul ee ku nool xerooyinka barakacayaasha magaalada Xudur. Raashinka maanta la qeybiyey waxaa degmada Xudur gaarsiiyey guddiga gurmadka abaaraha Koonfur Galbeed oo uu magacaabay madaxweynaha dowlad goboleedka Koonfur Galbeed. Guddoomiyaha gobolka Boqol Shiine Macali Nuurow oo ka hadlay goobta raashinka lagu qeybinayo dadka barakacayaasha ayaa sheegay inay sii kordhayso baahida iyo abaaraha ka jira gobolka Boqol xilli weli kooxda Al-Shabaab ay u go'doonsan yihiin, buu yidhi. Qaar ka mid ah wadooyinka gobolkaasi Boqol,
runtii macnaha jeeg weli joognaha degmada Xudur, weli macnaha geeriyoha inay raashin yar oo litan barhaay oo hanuudeeri wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka heer dowlad goboleed iyo federaalba, runtii macnaha weli aan ka fadhiya 600 oo boys iyo deersiyohayn gorada kortaan culeyska sii weli jaree baahiye dowladda dowlad goboleed Koonfur Galbeed Soomaaliya dadaalkiiyey weydi kama haasanta, taasoo kale shalay weli degmada Weeji deeray raashin bitan iyo bare wasaaraddan kuma hadnagaana dadaaladii weda khaasatan degmada Gunaatir Roobna weli isdulsaarana si lama degmo oo weli dulsaarana oo barakacayaajo iyo dulsaarinta yeeglow iyo rabdhuura culeyska sii khaasa ee isku qabta degmadan, laakiin degmooyinka kalena kulli baahi ku jarta sadahata macnaha Eelbird oo kalaa si jidyeeba walaa anfurun, laakiin dadkii walwal ka gal lahayn bamaleh weli lanayeen walal walaylidee sii kor dowlad goboleedku waa in ka baaqan inayaan walaal walaayo deersii koran deersiyaan sababtoo ah dadkii shacabkii ahaa roogan jidka furuñi, laakiin walka gal lahayn buma gabaan baabaarabiya ma arday sadar salamada ayaan haytiyoon walid maanaha dowlad goboleedka aan kuma hadlagaane sada dhow oo mar walbi ohaanin la xiriirohay madaxweyne guddigii abaaraha admagaawti markasaan la xiriirohayn dadaalkan iyadan ka maasiin wali arag haytahay unuun wali ballanqaadnay walaal walaay shacabkan la deersiyow anguna dadkinka liidan una deersina oo una meel kaogaana.
Qaar ka mid a barakacayaasha ayaa muujiyey inay ku faraxsan yihiin gargaarka maanta loo qeybiyey. Waxay sidoo kale muujiyeen in muddooyinkii ugu dambeeyey ay la daalaa dhacayeen xaalado bini aadamnimo.
Magaalaa eedan sheega mida dheera raashinka ilaana nasi sokor bariid bur saliid haamaan nasi afarta baahnaaynay abaaranahaay seeda ilaankii warkaayni geysi ilaankii ninsheeni ilaankii lisiid ilaahay addunyo aakhiraa buraadi oo kaa raysa
nuuna hasano isnood dira yeeliyeri mu i bariid sokor saliid
maalmihii ugu dambeeyey wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa degmooyin ka tirsan gobollada Bay iyo Boqol waxay ka dejisay diyaarado siday shiinada gargaar ah oo loogu talagalay dadka abaaruhu ay saameysay. Gobolka Boqol wuxuu ka mid yahay gobollada sida aadka looga dareemay abaaraha iyo biyola-aanta, waxaana intaasi u sii dheer go'doonka kooxda Al-Shabaab ay geliyeen qaar ka mid ah degmooyinka gobolkaasi. Muqtar Maxamed Catoosh, VOA, Baydhabo.